www.djericom.com.
Wali womwami yasampondera, bawali ngiriza sobolo kundaba, abulijja abulira basu ekiti, ayimba namalanga diri yatoma, bwe yatuuse ko nanneetondera, ndi mwattunzo nye wannamusango kute, nambuuza gye nzije mbuuze ensunsule, ez'okumugumu ng'ateera nnyuvu. Mwetwayawukanye nennyeenya omutwe banneewuunya ekintendeza bwe kityo bwekubiregera mukama eyankola n'endoyo yamanyi byampamba kkuze ate sikulimba nnyumya tonzanyisa buli kye nnyinnyonnyola nkoleko kikkuse era okuva we nnajjira mbasanyuse wadde embereberi empaawo etammuka ngoli bannange obaagiri bwe kityo tukkiriziganye nziremu nitukira ddala lukuse kummira ngawulirwa enzija mpaawo akwetuka nabayata abakazi banyeenya emitwe gyosanga ne leero yazza atwanike nedda mu kigudde mwensekerere kati nnyumya ebibya gye mba siddayo kati bantu bange muntunuulire nina waakasonga k'endoosi obbooleka kakukwatako wuli eyazaalibwa olyoko nkungiriza ye yonna gy'oyita ndindi muka kitalo babuwe wabanyigo yaffe nnakuyonga ntuku emu ngeri endala kankwesiimise ngoli n'ekikatolinambojjanyi wakyalina nnyoko odigita ng'omanyi kitawe enkeera osanga kkusima kikyolikolanga nnyoka mukwolese tinzono gwe mmanyi sooli peetero naye bw'aba yagenda ddeekajjaga ambezera kumwe watali yadda manya ndikukika wuli olungamye bawali kujja yakugaba tawabya kati amatungo gakubenga amaggule ng'olinda ekijja ekiva ewannyuko watamulina kyakalamu amala okabira mufu so sinsenguse ate okuti kubeera nga musango gwo kubeera gwa nnyoko eyasobya n'atala naye gwe ofunamu obuzibu bwe buti toyala ku kikobanga eyabbibwa kitawo yennyini asobola okwekeka tiyeekakasa nnyo nti gwe ntungweze anti wasooka n'ogabibwa ekyanika ekyo amatu lwofuuka towuwe naawe nnyini omwoyo gukwennyika obulowooza gye wava oleetwa wajja n'omanya nnyoko obwali omwesigwa nga gwe oli mu kisaawe gwe bazannyisaawo veeno ddeeri mbinjambye ndaba ne mwana muwala ono yali asuumuse bwe kumunoonyeza omusajja mwesigwa yevuunira amakakkalire baabuwe bwe bayisaayisa amaaso abantu be bwe banzigugirako nga sirina nsobi bwe kunjagaliza omuwala nanziri kasaanira okuba oweekanfumbira kumanyi nnakuulira mu maka maamufu agasebeeri yakizza katende naawe nga bw'oba n'omwana onneeyuna gali nga ge maka omulaga omuntu lwe bannyanjula bye baasala lwe twabiwa nga twekuba mbaga etaliiko kwekunya anja mbayiira munnange nanziri muwala wa Damiano nswabwanika nyina wa mukyala wange ono nanziri yali yano badanye wabwanika nekumbaga yalindirirwa nabula nga wadde balanga nnyo bagye yano ba mukyala wange ne buganda bwe gakyali mabujjera mpa wamanyi ozi yali yakubwa okubifaananyi ngako bamulabira mulaba ensi eno nga tulya mbaga eyanyuma okwanama buli eyagiryako aginyumya agiddira anti omugolo omusajja gwe nayimbira singa abadingidi bonna abaagulwa nakwata munda ku mpaana nanziri nga gyobeera ndi ndudde nnyo naye okuyimba nga kuzaale we nkusiimira bannyenyeza mutwe bonna bandaba nga mpayira mannugolo wange gye yakuntira yafunira ekirwadde ekyatamanya nabanga mulwadde ebitagambika najjanjabibwako nga naye butere yalaba walumba mulumya bunyiikivu ebyekizungu n'asalawo bidduka n'addako mu kiganda bwe yasuubira teyubandiraba ekimulyanaawona yebaka mutemera bw'ateekwa okufa bw'ataakume makazi awe yezadde akyali mu bufumbo obuli yabaliga walumbe kwayimya mu mizi omukka omanyi nnagaala wange mu bufumbo bwe yasukkiriza nnyo okubeera n'ekisa bakojja n'omwanjulira ebizibu byo takkanya yayamba nnyo abakuli najjata abanennabaano ekisa atamukkiriza azibira ebibbe n'azaala mukyala wange ono nanziri ewalula omutuuza atoowakuli kati mulinze kumbuuza bwe muti ekyaddaka awo kijjate ekyasoba ayagala ebiyiika yabasuna ensimvula mpula mulemu okumpubwa bwe ndi wenkola ne munyeenya emitwe ne muntendereza mbanyunyenyenyo zadde eddoboozi lyange likerebevu omulema yamanya amagezi gasala ngaabuuka wabeewo omusawo n'atuuka waka nga yeesiba bulungi ajjeerwa gulwe yaleka zadde abaana matankane ajankalanya abamanyi okuwola yatuukayo mu ttuntu ne baaniriza nga bwe bamunenya okubula bw'atyo n'obwana bwe yaleka nga bulinga obunyi omu yafumbirwa dda nnyo wange ebyo we byaggwa n'ayagaagala bubya nagamba bba bwazze okwejuna walumbe yeezinze mu ddembe lye n'ayanjula bw'ateera ensonga ze munnanga omwana ono nanziri namuzaala wa lulembota n'wataata nakutya ekyama ekyo bwe kukiikisa anti nanoonya bwe mbite byanembulwa nakuyansi entuusizza wano antuuse n'okufa olw'omwana oyo onze omusaayi guuli kanguzaawule omwana waluleeyo ensonga eyo endeese thank you. wanika ya tuyana Nga watu nulira mkaziwe chetele Tusa nazara wangire ya sivula Ukende waru lala keo mwana Yasokera wange nune ya njula Nasa nyugiru wanyo kubaza usi Nthena sangi wange nze jengora Nandu sonyi wate nyo 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 Mubira kuntono kubara ya zalibwa Jitawe yeru leso siwanika Na mugamba nuhuru wado musumbwa We wali uva kujitawo muja Baya mbala mtu ala mula kechika Na mwanjula uru njeri uru wamara Anziri na afuneri njerija Kiri anda muganga lava yesenu Nazara wanginga yetira yowe Ngani mchala wangina ya chusa Sanga nakumi utera tudi Nanyumiza mjibabu weta Ya kendo kumaranga zentu ya nye Nemutima nefume mwenyike Mazubu kuma nyitwe wabwanika Ndavikandi ate kubuko uja Nakozi seigambo mito notono Nimuogezi na yebi njivyambula Ufumbi wali wibiti uliriza Nange kamaro kumiro muka Ufunze vyali wibiti uliriza Nange kamaro kumiro muka Nyabu mjara wange kwe nanziri Siku chaeru wabu vicho kantide Zina wasa wadami anobu anika Davi kanti anka uja Zina wasa wadami anobu anika Kale ndavi kanti anka uja Eshira lanyo kanti isizo kufa Ate kufira kwa tazate mwana
Remember where you got it from, www.djericom.com.